Ekitafu ky'abakozi ekya NSSF kitaddewo nsalesale wa myezi ebiri gyokka eri ebitongole ebikyagaanye okusasulira abakozi ensimbi za NSSF okubawandiisa bunnambiro ate n'okubasasulira ensimbi zino nga tebannatwalibwa mu mbuga z'amateeka. Salesale ono atandise lunaku lwaleero ng'akomekerezebwa nga 11 omwezi ogwokutaano mwe kibayise NSSF Amnesty Campaign. Olwo ekitavu kino kitandike okulondoola n'okutwala ebitongole byonna mu mbuga z'amateeka ebigaanye okusasula mu nkola ey'okuba nti beeyambisa omukisa guno ogw'obutabasasuza oba kubatwala mu kkooti. Mu kiseera kino ebitongole bissa mu nkola eky'okusasulira abakozi ensimbi eza NSSF buweza ebitundu 47 ku buli 10 byokka. Amyuka ssenkulu wa NSSF Gerard Paul Kasato agambye nti emyezi ebiri gino bwe ginaggwako nti abanaalema abanaagaana okusasula baakutwalibwa mu kkooti okulaba ng'ebitongole byonna bisasula engassi kw'ossa okulirira omukozi oyo yenna abateyateerwayo nsimbi za NSSF n'amagoba ge yandifunye nga mmemba owa NSSF.
Ekibonerezo eky'omuntu akozesa omuntu ataakozese kampeeni eno ya Amnesty tujja kumutwala mu kkooti. Oba oyina okusasula sente zikubanjibwa ate oba oyina n'okusasula balooyabo oba oli awo ne balooya baffe. Kampeeni eno esuubirwa okuganyula abakozesa abo abatasasulira bakozi baabwe NSSF buli mwezi, naye tukizudde nti abantu bangi abakozesa abantu tebateekayo sente ezo.
Kasatera agambye nti ebbago lino lyakuwa bakozesa omwagaanya okubalirira ensimbi zonna ze balina okusasulira abakozi kw'ossa abo bonna abakozesa abakozi nga tebawandiisa nga mu NSSF. Teekako n'abakozi era bagamba nti abanaabituukiriza mu kiseera kino baakusonyiyibwa engassi.
Tutongozza assessment tool eri ku website yaffe, ajja agenda ku mutimbagano gwaffe ogwa NSSF anonjeeko assessment tool eya Amnesty. Then ku assessment tool okwo ajja kulaba contributions oba sente ezibadde zimubanjibwa. So tusuubira nti abantu bangi bajja kuganyirwa. Tusuubira nti mu bbanga ery'emyezi ebiri tujja kufuna esente eziwerera ddala obuwumbi biliyoni 3 era mu mwaka guno gwonna tusuubira okukunganya esente eziwerera ddala obuwumbi 16 mu 4.